Ey, bloque.
Say die, die, do.
Ey, P, Majani, Bongo Records.
I say bonjour, bijou, baby, how you do? Nimekubeka juu tatizo, we how you? I love the way you walk, baby boo. Simo na chotaka mtoto choki kubo. Sema, sema, sema tu. How to ndo kinya maketo ustizu. Tuka, tila lila kama Mr. Blue. Pasipu na samaka tema bebe du. Oh nai, baby boo, I love you. Anukwimbie nimba tumba ni magu. Anukwimbie nimba lost boys magu. Chochote na chotaka baby, sema baby boo, bijou.
Nikki, say my love you too. Nikki, say my need you too.